do what only you can do. What only you can do.
Though I keep falling and falling, now Father, you remain faithful. Kuna time nilichoma nikadhani umechoka, bado ulikuwa hopeful. Kwa upendo wako watembea nami kila siku. Kweli we ni baba mtuu, rafiki wa karibu. Yeah, gathered in your name, lifting up our hands. Tumekuja hapa kuabudu. Gathered in your name, lifting up our hands. Tumekuja hapa kuabudu. Kati ya ibada baba toke.
The things that will not survive where you are, yeah. Dead things come to life where you are, where you are. And now we're gathered in your name, lifting up our hands. Tumekuja hapa kuabudu. Wabu.